Inhliziyo yami yadumbuza, mangabe sikhuluma. Leli qiniso my love, iqinisele msuku. Yabona manje yashukuma, ithi kuwe khamduze. Inkomo ziyophelela kuwe, mangabe lokhu yakuma. Till the end, hear me now. Sithole sesiziphumele out. Call or text when I'm not around. Uzobona ngamse ngikhona la. Till the end, hear me now. Sithole sesiziphumele out. Call or text when I'm not around. Uzobona ngamse ngikhona la. Sengikhona love. Zonke into ziphelele kushoda ngani. Ile ndaba ezoxoxwa my bros. Kumele kulungiselele lobola manje. Sengikhona love. Zonke into ziphelele kushoda ngani. Ile ndaba ezoxoxwa my bros. Kumele kulungiselele lobola manje. Till the end, hear me now. Sole sesiziphumele out. Call or text when I'm not around. Uzobona ngami sengikhona love. Till the end, hear me now. Sole sesiziphumele out. Call or text when I'm not around. Uzobona ngami sengikhona love. Sengikhona love. Zonke into ziphelele kushoda ngani. Ile ndaba ezoxoxwa my bros. Kumele kulungiselele lobola manje. Sengikhona love. Zonke into ziphelele kushoda ngani. Ile ndaba ezoxoxwa my bros. Kumele kulungiselele lobola manje.
Itaya Dubai, itaya Dubai, ijiga iya landani, ibuya kwala mezanzi, ijiga nale zimbali. My baby, nikuranza ngopu my love, I found me home at the outi. Itaya Dubai, itaya Dubai, ijiga iya landani, ibuya kwala mezanzi, ijiga nale zimbali.
Till the end, hear me now. Sole sesiziphumele out. Call or text when I'm not around. Uzobona ngami sengikhona la. Till the end, hear me now. Sole sesiziphumele out. Call or text when I'm not around. Uzobona ngami sengikhona la. Sengikhona la. Zonke into ziphelele kushoda ngani. Ile ndaba ezoxoxwa my bros. Kumele kulungiselele lobola manje. Sengikhona la. Zonke into ziphelele kushoda ngani. Ile ndaba ezoxoxwa my bros. Kumele kulungiselele lobola manje.